yande joni tori min tawi sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle moɗo habaruji men e hande sembe mum dartina ñalande ittande leɗɗe nan dow filla ko dar duddugol e ñaw seere en nanan hono ñawɗo goto cawriɗo no woni ɗum woni yara nonni fawarjo leydi duniya wurtini tal kurdo filla ko darto hono rafu leydi Niger rafu ɓuytoreke e dow hembere capannayyi ɗiɗi ɗo kondan en paman hono fedde nden ɗo nde leydi Allemagne wurtini yewtere men pinnano studio kalango haaltana haala cukalo en ndimete koye tawe no ɓetti far teddirka muɗum ɗum ɗon woni yewtere men pinnon kono on ñalli e jal soumane amadou wonno jangga habaruji ɗi e fulfulde firtugol ko e himɓe famminde himɓe dow filla ko darto ñaw seere kam wonno koro ñalade le duniya ko ittana dow filla durduggol e ñaw seere e nder duniyaru fou bandimin jalla mariama kenda o yeehi o wi mbiyeteɗo mariama moussa goto e gat ñaw seere on endan sawreke gasini safari muɗum o haalani jalla mariama kenda noyi woni ɗum yaari
hittane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder lewru sumayere miɗo mema enɗi am say nanumi orre gum nder endude illa subana kejjumi jami loctorore to docteur dilli mi ñawta to ɓorre den ita gaɗa mum jami kolloymomi talki am ɗin hollilde kam to ñawtol ngol watte ko lotol ƴiƴam gam o tawi awdiri ñaw seere puɗɗumi ñawtol satugu sanne nder lebbi jeego o watte gam leeɓi ma fuu no ɓoroto turre guru anduma no ɓawlan tik hana neɗɗo fuu wawta waɗi ɗum jeɗɗije tati warde jeɗɗije tati fuu neɗɗo no waran ko watta ujunaji nogay yaade waranja ceede safari woɓɓe gaɗa lotol ƴiƴam tan iɓe kepa yonkiji maɓɓe higo am mayduɗo e jomɓade am balli kan sanne ɗum waɗi miɗo watta daane rewɓe jaha ƴeewa cellal ɓalli maɓɓe nder wakkati lobbo
ndereji ko wurtinte hitande fo etol kon darto filla rafo e nder duniyaru ko duminaɗe sappo e jeenaɗi ndu konnon wurteke ko ɗum wurtidu konno ɗo ene galluñeme ONG mbiyeteɗo faɓare jondu konno ni wait hungry help mo leydi Allemagne kañum woni ko wurtini ɗum ndene ndu konno ɗo ɓe mbi leydi Niger hono rafa soƴƴareke e dow hembere capannayyi ɗiɗi fuu ɗum ndu konno ɓe mbidu hitande hikkane endan filla ka haala kana dow filla ko darto rafo e sawi ɗum kañum e fawar jondu konnon woni itagol bakaji nder duniyaru fedde nde leydi Allemagne nde du konnon wonano durude dow filla ko darto rafo e duniyaru neɗɗo laatiɗo kawjiɗo hara banguere men nde mbiteɗo François Diomega o haalani fawarjo Assoumane Sina noyi wonno ɗum limira
par rapport aux 20 dernières années
caggal duuɓi nogaji ƴaɓɓiɗi leydi ndin ɗum ɓuytorake dow hemre capanɗe nayyi e ɗiɗi dow durwidol e rafo yaade to ɓiɓɓe leydi kaɗen konimɓe kani pamana ni fay ko bawɗe fuu gattama nder majjum golleji gaɗama to gomnanti kolluɗi misali majj pel hawtade e ballaga pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi amma ɗum fuu haɗay sayto jawdi keƴudi watta ko rafo durwide ko waɗi nder koro batu o filla ƴitagol bakaji wadda woni gam so indama ndenagu e rafi ndenagu torra mawɗo noon kando kam woni wakkati nde bonondaji waɗi misali ndiyam ñama nokkuje na yoro waɗa woni koɗo rimanta far golle nimɓe wattaɓe nder nator galluje golle ngala ko hepte e golle ɗen dow ɗuuɗa ceede ñamdu ɓeydo jonka e talkaku wara naata
nonni wontiri caggal ni ɓe gaɗino banggue arano ɗum wonno seeni fedde leydi Niger hawjinde sigilade e wadde hono cuɓaki e leydi ndi enɗa no henno sigili gam batte yaade waɗoyde banggue ɗiɗaɓo mo leydi Niger hawtade ɗum ɗu konno ñemey maradi gender e difa gam batte ɓe jaaɓe gaɗa ndenne ne kaydu hono limore e bindol himɓe dow talki to natal tawte ɗon enɗa yerno hoorejo seeni fawar joni mbiyeteɗo maitre sunna isaka holliri o wi kulle ɗe no ɗanno golle no hanniri ene woɗiri hunno du konnan ko wajibi golle golle ɓurtuɗe sanne ɗum o haalani bandi min Olivier Choko.
La liste électorale est un produit.
Talkur cuɓaki mawdu to inɗe ni ɓe bindete e mum ɗon hunde noon ko heeɗi nder Niger fuudu ko jamani ɗum ɓuuri gam ɗero nongol suudu seeni e gollal mum no hani watta tinnare nder mum heɓa hantira no woɗiri ɗero noon firtol koye fotuɓe cuɓaki gam nde woni arande ko suudu seeni fuɗɗi gollirde e mum min puɗɗi wadde golleji ɗi nder région ji nayyi jonɗo ko hori woni min jara golloɓeɓe e gollitirɗi nder région ji nayyi koriɗin woɗi ɗum min faami ko heewi ganto hebano jaccere do min ponditam no wodi der no kuje to rafi hakkilo fukkingo tawa amma mido mila ko labi kandi fu hojama heba golle de ngado e der no kuje de no haniri
mesures particulières ont été prises
non ni faane subaka hande to enda maradi faware joni seni won enda wadi jidal e pamral e faande du konnan jande e jojjinde himbe latibe jayaabe le faware jondu konnan ni gollangal don ton enda ngam batte be kebbe pudda golle mabbe na haane no wodirdo fi windugol himbe enda lay faware jom bangi dida on enda chagal mundu konnan ni min andina on du konnan ni jidangal ko wada hono seni on enda aade ke wadde gollangal no fondi tori sabbe bi keddi labi ko han tawe hojama fu hojama yerno na fi wada go to Carlo Filseni yade bibbe leedi haaliri illunto en maradi bandimi Mohamed Mamma ko landimo
le role ke bon jouer bon
gollangal be ngado to woni jabbitaaki gollobe ben golli tirdi di e gineji golle jartedi der commune mabbe be jewan wuroji commune on to dum jewta don e kalan do no kuje to nimbe kawroto der commune mabbe don denne seni ko be ngi der mun no wodi min jewa e fonditi de heba bindol nimbe do talki cubaki din fuddo ha jetati lewrundu ba commune kebi sadorma e to min arti dum jong o min ko ji labi fu kandudi to irdum fillito lumobe mobe der maradi be tawa amma ol ko fu wala der mum fotude to min artuno wadde ton doso tawa mi wattan difa to rafi kejoran hakkilo fukkingo tawa kambe maradi hedde madarum fa e gidan roji dei farfilla kojolo de nago yenay fa andinore wade ko yida woni lawongol tamintine der nokkuje den tan
l'application sur le terrain
non ni fa warjoni hono fedde nambe hawrtere wi'etende asofrani kam wonno fedde non de leydi Niger leydi France do filla walla ndurgol kandu kondam fuddo wi gollal hon alangal enda do filla basol bundu le wuro wi'etengo gongobon departement mo color region mo tilaberi dum du kondam be bi ko watta ero ujunaay tati e kemenay kanyum won ko watta hen endan se wetchama France fa wada milliodi de ujunaay chapande nay gam batte bundu wasse fondite bundu du wana kayr woni arandu ko asofrani o enda wasi ele leydi ndi enda bundo latindu kono ko watto himbe ujunere dabbaaji mun en fu heba nawto rodum yerno faawar jondu kono ambe tata Pascal de la Mar latido kany woni do inde hono faar jonde do fedde haaliri bandimi Michel Deji.
C'est un puits qui va desservir.
No bundu ndi anon wasandu konimbe ujunere mbawi yarde yemun yaade e gure tati. Denne commune elata woni tabe ndiyam wakati fu nimbe no kebadum bolum. Gambe ngala bawde sodde dum no godi lawol warde joga ndiyam no ngurdam. To be ngadi bundu fu nimbe wuro no kokkan lawol nimbe fu ngara joga ndiyam e bundu du. Wodi nafaka mudun no hewi sanne. Arande fu ndiyam kejudan no tawa der mun no defire nyamdu nimbe no lotoro emun no lonire kolte mun dabbaaje no ngara njara emun ngadira ngurnda mudum wadi ko nimbe andi du rewbe e sukaabe nde njaata jogo ndiyam seni sukaabe rewbe mbawta yaade jande garrafi bundu se wadama fu be njahan lekol jonka gam bayle no wadam farfi ngurnda mabbe
qui va changer dans leur vie
nani campagne lady chin mbite da fane solix water exploitation limited kanyun du konda ada ke wadde fawar joni eji mudum mawdo e do fille itugol ndial lobban cheni anto enda zender dum du konda ni tiagal be ngadi dekol jungo do do hakkone on fawar jon campagne enda kanyu e hono sabara mawdo mo region mo zender dum wadde ni ko fawar joni mbiete no muttari usman kanyu won horeje sabara mawdo mo region mo zender o halani bandimi mustafa mamman sani koromaju
il y a eu des controverses
halaji dingodi njada do filla cingol usine gadol ndiam jarteda no yade to campagne solution nimbe ngona nano no mila ko campagne soraz on watta no dum amma wana kam non mi milana wala lawol singude campagne taydu imo wodi lawol o wadi jamde e etol no kuje den alla e halaji di njada din wadi ko campagne on adi accude gadol ndiam jarteda da wattude dum der jungo gomnante leddi Niger amma no yidi horrude campagne on zender min kawri alarba bitid on der biro solix mo nyamey famin jamra e labi kandi tokkede famin gadda dimma golle campagne on eno la toyto der filla basol ndiam e hojude labi ko tatabe campagne on horama der region
la region de zender
non ni wontiri ilu lewru out 2019 wonno ko leddi Nigeria on mabbe keri hakkunde mudu e Benin e hakkunde mudu e Niger kanon woni ba ko non wadi du on kambe leddi Nigeria ɓe enɗa eɓe keɓe gaɗa kayi no ɓe gatta ɓe burtina are mabɓe ɓe nanna e nder leydi men Niger ɗo enɗa hunnon ko laatide konda eɗum laati saɗorma yahata himɓe waddoɓe guineji e wurtinoɓe guineji are ko sottete e leydi meɗen ndi enɗa yerno fande mbiteɗo Cheibou Thiombiano kañum woni secrétaire kawjiɗo filla ko darto fawara joni du fedde himɓe hoƴoɓe are no yarno wartira o haaliri komin beltaki dowmum ni woni Nigéria wi'i kulle leydi Niger natta ton ka noon joni eɗen jiiya kulle leydi Nigéria kewɗe no natta nder leydi ndi enɗa kam wona so en koƴƴi hara essence hara pooli en ni hara dabbaji joje koyɗe muɗum hara ndiyele ko yarte jus en sucrerie en ɗum fo ɗum waɗi naata e leydi ndi endan ɗum du kondan wala no welli fey seeɗa kalay campagne ji gonɗo golle golleji ɗi enɗa ndenne seni mawɗo hoƴƴi lawol wiide mi ombi kerol an endan to golle mo naata to kam du kondan no hani oto du honto watta to ena kulle goɗɗo ko torto ɗum caggal mumin mbi jokkay tilay noon seen ɗum waɗi jooɗa kaale hakkunde himɓe fof ɓe ɗum ƴeewto himɓe ndaara laabi ɗi wawi hoƴude saabu himɓe wawa warde jooɗo dooma keerol ngol ontotake to en nan gayadu wonana région mo Dosso ton wonto durweteɓe leydi Dosso wonno kawragam batte suɓitade durwo muɗum en wakkati Allah fof eɓe gaɗa ɗo eɓe kollodu konna ɗum ɗo woni manggu gaya har filla ko darto durwoɓe hewɓe ƴuwoɓe ton enɗa ɗum wona ɗum waɗede konnan to enɗan maison de jeune mo Fawar joni to enɗan gaya waɗan du balɗe jeɗɗi hannde lasaron ko ɓe puɗɗoto ɗum ko watta durwoɓe capanɗe jeetato mon ko hawrto enɗa ko ɓe gaɗa fawde ndendori ndi en nani ko docteur kawjiɗo filla ko dar sukaɓe ummatore e fijoji pirto ɓalli département mo gaye mbiteɗo Moustapha Adamu haalani bandimi mbiyeteɗo Fadel Alou e dow fi o
ce tournoi de lutte traditionnelle là
durwo ngo heɓa sukaɓe ummatore ɓe gaya naata nder mo waɗi ko sigila altine o min puɗɗan kawrol maɓɓe to suudu maison des jeunes wadde fijo guinandam hakkunde balɗe ɗiɗi yaade tati durwo ngo no fuɗɗan alarba ndenne Allah e gaɗol fijo pirtol ɓalli to maison des jeunes no waɗan ko sukaɓe ummatore gatta nder ko'e mum lamdi ko tawa nder durwo ndenne yaade yamde nayyi la sara ɓe jewohan to ɓe kaani durwoyde to wona kamɓe du tan noon fay mawɓe ɓen no jaham gam ɓeydi tan deɓe andal far durwo ano ñañuɓe ley durwo no heɓete durwo ngo to ƴewtana sukaɓe ummatore tan ɓe mbowa yaade durwo ko pilaki laaɓi e lamal ngal ummatore tan min kaaja
c'est vraiment la jeunesse qui nous intéresse
suka ndimaɗo keccel mo yettaki kilo e ɗiɗi kam wawi wiyede yettaki kiloji muɗum ko hani ko duɓinanɗo ɗiɗen sappo e ɗiɗi leydi Niger waɗi wiɗagol goɗo ɓe tawi e dow sukaɓe hemɓe rimaɓe sappo e ɗiɗo ɓe fuu no wawi tawe noon endan ɗum du saɗɗorama ko tawte inna on wonno wadda ɗum se wiya kettinoɗo nano yewtere nde Fawar Dione mbiyete docteur Zaratou Oumarou yewtide Fawar Dione bandimi mbiyeteɗo Rahilatou Soumana dow fi o enɗa
e laawal ngal en kaalan to filla cukaloy keccoy tawrete koy e rafi manngu ɗume sabanto ɗum koy
d'abord le petit poids de
to ko waddata rafi manngu cukaloy keccoy wakkatiji gom e keɓatana layre nder reedu inna on hanogel rimama nder wakkati yottaki kiloji ɗiɗi e feccere
inférieur à 2,500 kg
ɗume waɗata ɗum
y a plusieurs causes
no heewi ko waddata ɗum hano debbo goduɗo tension na wallaji jottiɗi nder ɓandu hano ñaw ɓooƴe en e ko nandi ni wakkati ko joomum wonno reeduden to fuu a tawan no meman suka on gam cukalel nafortana ko inna on ñaami fal ɓoggol gongol e jaado on ndeni tawa he inna on jabet e ko nandi ni fuu iɗum wawi memi suka on gel heɓata gel ɓeydo nder reedu inna on wakkatiji gon inna on no tawra e rafi ke ƴornan ƴiƴam ɗon do no mema cukalel gel el wardan e rafi mangu
il va naître avec un petit poids
noyi njogorto ɗon suka on
il est pris en charge presque
koye cukaloy e dima koy koye jottaki golle goote gaɗante accatake jangol naata koy koye hisine ñawuji ɗum waɗi illa koye dimama koye musinte min koƴan do laabi lamgol fuu nden komin mema koy
avant de le manipuler
sako cukalel dimangel ngel sene mawna yaade no wawi ɓandu mum warta
tout dépend vraiment
woɓɓe no wufina law woɓɓe do no hoƴan wakkati gam no wodi saɗarma heɓo miɗo andi suka gon mo waɗa hano duuɓi sappo e joyi yaade sappo e jeego o mo illa dimki makko waranden joni o wala mo ɓeydo
noyi ɗum watto e suka on
suka noon mo wala no ɓeydo hoore makko no mawni ɓurde ɓandudu fuu nde gacce fuu wala far cellal makko
mais il se sent bien
yallay ɗum heddo e hoore joomum na
tous les gestes qu'on va
d'abord fou ko watta ta o hebu sa darma fara dadi bandu makko no handi wi eni di gadama musnel maggel no wodani gani horeden bo hisine pewoldo gan edum wawi memi gani horeden wakati dinki maggel dabareji lobbi ko jette gan o hisine sa darmaji gon
on sait comment éviter
et do ko habrimi fulful tilisemi assalamu alaykum balanta jamwal